watch away, wewe.
Uzi Malcolm. Uzi. Uwamazima. Yaman. Diko. Showtime. Fire. Are you ready? Ready?
Watch away.
Baka benche tevene yo misho Ruhanga no mukono guaburio na mosho Hava mazimatika unana kesho Hame preksa konking fashion Champion wa mashosho Havo kwere womu stwine momu gashu Tukweze naba kwa domorishu Tutehenda tuweza nereje chesho Uzi Malcolm anti shosho Yeah yeah Tinkutina buisho Mazimani barabaru kandye cherasho Hemichwene ya mama big ratio Wacha wacha wewe Wacha wacha wewe Wacha wacha wewe Wacha wacha wewe Pre dura drip Dura Dura drip Pre dura drip Dura Dura drip Storechi akujuweji dream What's up? Hype vibe mkonjere trip Hype Babylon murujo musirip No sleep Mwegite aha winners lap Gana kampu wabareva iha hoka Tip type vibe elite Real deal swipe and swap Keep that body spilt in shape Nintonje ranka kaseti ya tape Internet is half and sip Researching no kuteka hoka Smiling cry laugh and jump Smile Tough respect enough respect. Vaze gwe tembi sefo muskaf Masks off Africa eri enough Leave kwa tomu kono kwa takiro wa kwe half Wacha wacha wewe Wacha wacha wewe Wacha wacha wewe Wacha wacha wewe Pre dura drip Dura dura drip Pre dura drip Dura dura drip Wacha wewe Wacha wacha wewe Wacha wacha wewe Wacha wacha wewe